Muna godiya ga Allah Maɗaukaki Sarki, wanda ya bamu wannan kyakkyawan zarafi mu sake magana a cikin littafi mai tsarki akan Yesu kalmar Allah. Wannan magana za mu yi shi ne a cikin Filatanci. I thank God for giving me another opportunity to discuss or to preach, to talk from the Word of God about Jesus, the Word of God. This talk is going to be in full day. Imidon yetta jomirawo shenido mo bawde dokkudo en dum wakkati jodo do den nanen ko Allah bi'i inder deftere mudum ido Yesu Almasihu. Yesu Almasihu hanko woni volde Allah. Hanko woni volde Allah. Imo wondi Allah tin daga fuddano har waddugo hande har abada abadin. Hala Allah ko deftere Allah wi'i inder Yuhannawol fasluwol go'o aya go'o wi'i yodi volde daga artudum. Artudo jododaki i jomirawo. Hanko bo nde volde in Allah. Inde wondi Allah daga fuddano haire bo in Allah. Nde volde bo in Yesu Almasihu. Anko Yesu Almasihu anko ni volde Allah. Bolwol ngol Allah. Igato Allah oni anko bo bolwol Allah. Bandirabe am imidi famo anditum ko deftere Allah wi ata idow volde Allah, volde Allah, volde Allah in Yesu. Inder mare bo yodi barkaji duddi di gimmi mi limtana on. Igoo majum volde Allah re'ata duniyaru ikoni der maru ido maru iles maru hala Allah wi ko volde Allah wi volde Yesu Almasihu wi intaggaynu dur re'ai amma hala volde Almasihu re'ata har abada ayrende jodike har di mun dara imun golde Yesu Almasihu re'ata. Har abada abadin golde Yesu Almasihu re'ata. Ayrende jodi ke on don gam inder deftere Markus parsluol sappo itati aya chapan etati igoo. Wi'i golde nende dumine nende re'ata den inde wodi moƴƴare. Wolde Almasihu yodi moƴƴare. Gandume bimi non imidi ketino don nanon boddum. Wolde Yesu haire woni wolde Allah inde wodi bawde mawde inder mare. Bawde chembide. Inde wodi bawde jame. Nade fewre de gonga. Izaman Yesu Almasihu yomidi ketino danana. Ita wolde mako o hoirini bumdo mo undeni bumdo. Ita wolde mako o hoirini guddo. Ita wolde mako o hoirini bosudo. Ita wolde mako o hoirini mayudo. Har inyara mo walande uwe mo Yesu Almasihu umminimo. Ta wolde mudum wi'imo umma. I ta wolde mako o wi goddo biddo debbo umma, biddo debbo umma, i demgal yahudan ko en o wi'imo talita kumi. I ta demgal mabbe on dongal yahudan ko en o wi biddo debbo umma ta wolde mako gam wolde mako yodi bawde dudde, yodi yonki i der magaje. Bolwe Yesu Almasihu, wolde Yesu haire woni lawol hepki sembe. Ikisndam yonki dumiki. Bawo don ma o hi o tayi kanga do mo ko moye hulata o bolbani dum o bi kai jinnaaji onon noy ngoni der o bi adama ibi minon min dubbe minon ngayare dunde o bi to murte ibi yajo mirawo ta tufumi min jaha non der hendu min goso alu min natta barde Allah deji dinni. Yo Ali inati. ɗi ndilli ɗi ndoggi ɗi jolli nder ndiyam. Volde Yesu, volde Yesu, ɗum hunde ko wodi yonki, ɗum hunde ko hoyrinta, ɗum hunde ko wodi bawɗe. A hetino volde Yesu, ta hetinike volde Yesu, yiwoyɗo daga to Allah, hanko bo on Allah, to fa a heɓai koyra, a heɓai njamu. To ma a nyawɗo a wali joni nodda nder inde Yesu, ita honduko maɗa mbiya ya jomirawo Yesu Almasihu, hendan idu unyau, yamɗina, hokkan njamu keituɗum, ngam barka inde maɗa nder inde Yesu. Ayiya bo Allah nanete, wallete ngam um volde Yesu metanta, um volde Allah bo metanta, iwoyɗo bo diga to Allah, hanko gonduɗa. I nder volde Yesu i wodi bawɗe ɗuɗɗe. I nder deftere Luka fasluwol 4 aya cappanɗe tati e ɗiɗi, ɗon ma um ruhu sheniɗum, um ruhu Allah, um ruhu koyrinojum, um ruhu dokkojum njamu, um ruhu dokkojum sewo e welwelo, um ruhu jafotoɗum hakke. Ta rari nder deftere Yohana fasluwol 9 aya cappanɗe 9 9. Ayiya ɗon ma ko Allah wi'i volde Yesu un yonki. Volde Yesu un yonki. Ayiɗi yonki dumiki? Ayiɗi yonki dumiki? Ko mbi'aymi dow yonki dumiki? Yonki dumiki hanki woni keɓa wuro aljanna ngo Allah a yahata wuro jahannama kali dina har ha abada. Amma a yahay wuro aljanna ngo Allah tani ha a jaɓi volde Yesu, toni ha a jaɓi Yesu volde Allah, toni ha a noɗɗini Yesu volde Allah. An bo a yahata wuro hite, a yahata wuro jahannama kali dina har ha abada. Wuro aljanna faɗa ton to Allah waɗi welo, i seho, i diwki, i jaleɗe, i ilinki, i nanki belɗum. Ngam ta nani yo un ilina, a andi hunde goɗɗum boɗɗum fofata. To i ton wala bojji, wala gonɗi, wala yarki bone, i wuro Allah nder aljanna. Amma sai ta jaɓi wolde Allah, hanko woni Yesu Almasihu. Ta jaɓimo, bo ɗum barka maɗa. An heɓata barka ɗum, an nanta belɗum ɗum. Ai volde Yesu i nder deftere wi'inde darinde nde woynatako. Nden no toni wodi woɓɓe lamɓe mawɓe mawɓe giɗino goyna volde Allah nde saloriɓe ngam nde darinde nde gonga. Na nde fewre bano laamiɗo goɗɗo biyeteɗo Nero i leydi ton leydi Romanko'en. O waɗi no o wawata fuu o holli sembe laamu. O wari yimɓe, o wuli yimɓe, o fe'iti hoore yimɓe, o ɓili yimɓe koyɗe maɓɓe fa'a dow hoore fa'a ley. O wukki yimɓe nder to ɗum durata mawɗi nanoji welo, to ɗum feri tagu nder ko yotto dow maɗi shishiti ɗum ngam welo he'iɗi. Fuu o waɗani tokkoɓe wolde Allah, wato tokkoɓe Almasihu Yesu bone feere 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 feere. Nde ɓe dari nde wolde Allah yo dari nde har waddi hande rande inde ɗon inde mauna joni har lesdi men Nigeria, al lesdi Africa, al lesdi duniyaru fu wolde Allah yahi kotoye. Ayi'a waɗanoɓe Allah sujjadako ngam iɓe godi wolde Allah e nder ɓerɗe maɓɓe. Bandirawo am, imi yiɗi tefa wolde Allah e nder ɓernde ma, jaɓa wolde Allah e nder ɓernde ma, jogoɗa wolde Allah e nder ɓernde ma, jogoɗamo e juuɗe ɗiɗi nden e ɓernde go'o. Imi ɗon do'anuma, imi tammo a jaɓai wolde Allah darinde. E nder wolde Allah haire in kiita tarari nder Yuhanna fasluwol 12 aya 49 a tawai wolde nden e holla in kiita. Ko waddi ɗum latti kiita? Ɗum lattike kiita ngam ko o wi'i fuu ɗum gonga ɗum joɗi ɗum. Ta jaɓi ɗum a hisi, ta jaɓayi ɗum bo a nattata torra. Torra bo ka yiɗa ka Allah hoynu torra, koyɗum maka bo hanjum jaɓa ko Allah wi'i. Na do'aki kin tan a wi'a Allah hoynu, Allah hoynu. I o koynowo wala seko, wala shakka, okoino, amma seita hoina ni hore ma ajabi walde Allah, haere oni Yesu almasihu walde Allah. Walde Allah digato Allah, gamma jumbandira o am, ta jabu, shakito da, jaba, walde Allah, haere hisnata, haere odi yonki dumiki, haere rokkata uro aljanna. Nden tarari nder deftere Yuhanna sappo inai ayabo nogas inai ayabo wolde Allah yuwadda mangu wolde Allah yuwadda hisnugo wolde Allah nde sembinde gande babirawo kudume haire wolde Allah gamma jum bandirawo angimi don toroma mi don nodduma mi don wi'a war to wolde Allah a heba yafu ya hakkeji mata on andi hakke hanjun hendata neddo i Allah mudum Allah ali wolde mudum Yesu almasihu o wara gam o henduma i hakkeji mata gam o henduma i hakkeji mata gam o wurtimma daga hakkeji mata gam hoggo ngo hakke wadamma do'are ma yahata to Allah Allah liloyi wolde mudum Yesu almasihu gan nyaitamma hoggongo amma hanko Yesu almasihu o nyaitanta ma hoggong hakke ngon sei to an i hore maada a onti honduko maada a wi'imo an a hakkejo hande a jabimo o latto kisnooma o latto jomirawo maada o latto babirawo maada to non fofi wala shakka anattai aljanna Allah hoggo gon don go yadike go nyaitama Yesu nyaitantengo Yesu nyaitantengo gamajum lenyul am fulbe ton tokku non burnorgal yimbe imhere amma tabbitinon ko tokkoton undumeren gondon der ido ngole lawol gondon ido lawol ngol wolde Allah ko ido lawol wobbe wiobe e watakila nini dum wadi e imitammo imitammo hala Allah wolde Allah utike imitammo hani an hore ma atabbitina hande hande do to nanta dum habaru to Allah jabi yonki mada to kushuda wuro aljanna ko wuro hite hani tabbitina daga ndu duniyaru nde un wawata ntuba iton seini to ntubi daga ido gan deftere wi'i i honduko maada ontata nuddina Yesu almasihu i bernde maada nuddinta mo nden sheido damo i honduko maada ta sheidi ke i honduko maada Yesu almasihu yo jomirawo o maada yo kisno o maada ambo a hebi aljanna inji Allah jomirawo nder deftere Roman ko e seita wurtini i honduko maada nden a nuddini i bernde maada Yesu wolde Allah Allah liloy wolde mudum gan yonkima gan ankisa to natta bone bone dun kita gam majum bandirawo an i nder wolde Allah hanko woni Yesu almasihu wonnon wolde Allah i wodi alkawal fere fere i wodi alkawal hebuki yonki dumiki wato nattuki wuro aljanna nden i wodi hundeji mawdi mawdi i tagu hebata artudum tabbitinai hebi barka Allah tabbitinai hebi waltaki bernde tabbitinai to fa'i na wada ko wiki itammo itammo anni wadu galni anni wadu galni wadu sadaka wadu dumina dume rokkitir wa dun don hudum boddum a heba ilade majum amma dun rokkata ma aljanna ko rokkata ma aljanna un hunde go jaba walde Allah haire woni Yesu almasihu inder mare yodi sumpo mango an inu imbe mwako, an itokobe mu, a yaha a waɗa sujeddaku, a yaha a do'o, ekkitoɗa do'aare, ekkitoɗa no haani tokkira joomiraawo, ekkita no mantirtaamu. I zamanu hanko Yeeso Almasiihu wolde Allah, ko fofi haa zamanu maako, bano no mbimi on e gaɗa, itabolde maako waɗi ko umminki yimɓe, o tefaayi baatal ko laylal o tufi ɓe, wala o yaraayi ɓe gure lokotuuru. Woodi goɗɗo bi'eteeɗo Lazarus, ta honnduko, gaɗa maayi balɗe har nayi e nder walande, ko yenaande, ko hubbaare, ko hawriire, no paamirta fulfulde nden fuu banndiraawo. O ubaama mo nder walande maako, ko yenaande maako, ko hubbaare maako, ɓaawo balɗe nayi har maa sakiraaɓe maako e tammo. Ay jooni o nyoli, jooni o ɓuuti har maa haalamma ɓanndu ndun pusi. Gan iyaawon uɓi neɗɗo waɗi balɗe seɗɗa e nder waalande, woɓɓe ɓen iɓe ɓuutayi ɓe pusa, kusel ngel sissito ala ƴiƴe ɗen. Hannde e jaango ƴiƴe ɗen maa latto leydi ɗe mbaata. Non boo woɓɓe boo Allah rokkiiɓe sey ɓanndu ndun, kusel ɓanndu ndun yoora ndu jooɗo bano no o yaarira nder walande nden har duuɓi da duuɓi, duuɓi da duuɓi, duuɓi da duuɗi. Goɗɗo boo se ko har maa cukka wilita e ɓanndu ndun, cukka omba ndu lumɓuy iri ɓe Allah rokki. Ammaa Lazarus, o Lazarus balɗe nayi e nder walande nde Yeesu wari wolde Allah, sey o wi'i ta honnduko, Lazarus, o Lazaru, ummoya. Seyran mo ummoyke, imo nder likkafo maako, ɗum haɓɓiimo, ɗum taari nder likkafo daneju. Sey Yeesu Almasiihu wolde Allah, sey wolde Allah wi'i pitteemo, ɓaawo o hoyrinimo har o waɗi duuɓi go'o har shappanɗe tati e tati o waɗi. Allah hokkiyam bawɗe mi yehi har ton be tenya. To ɗum habaru ɗum fofi, naa wai en taale-taale ndokkay mi on ba, ɗum ko fofi mi yehi har ton nder walande nde o resa nden. Hamɓe yahudanko en e ɓe ngisa e walande nde mawnde bano suudu, ton ɓe onta ley ɗum ɗum latto mawɗum, sen yahan resa neɗɗo yo wuttudu. To goɗɗo mo muɗum mamaayi sen onta en yahan resa ɗum ton. Hanko Lazarus o yaraama iri nden ɗon walande o uwaama. Yeesu umminiimo wolde Allah, wolde Allah umminiimo, o ummi haar minon heɓuɓe njehi wigeere nden e min natta nder walande nden, min ndaara min ngi'a no nde mawniri, no nde yaajiri. Hamɓe non ɓe ngaɗata, naam bano iri enen ɗo ton yisata gasgel ngel pamaril looba neɗɗo. Hamɓe no ɓe ngaɗirta ɗum on ɗon, ngam hanjum har hannde nde leydi maɓɓe ndi mbooɗundi, baalanɗe ɗen ɗe maɓɓataako, ko ndiyam fii leddi ndin yanata baalanɗe ɗe iɗe ɗon, ngam leydi kaa'i on wo'iniinde boɗɗum. Ammaa banndiraawo, ta nuɗɗini wolde Allah warndi diga Allah, a heɓay yonki duumiiki, ammaa a heɓay yonki, a heɓay njamu bano ɗum Lazarus. Ɓaawo ɗon o ɓeyda e nyawuki ko seɗɗa, sey nde wakkati balɗe maako ngaɗi nden o nyawi, ngam o heɓi wolde Allah Yeesu Almasiihu wonɗon waddiimo haa to haani o jooɗo, o dura, o nyaama, o yara, o nana sewo, o nana welwelo, sumpo wonɗon. Yomiiɗi paamon alkawal feere-feere-feere ngal Allah waɗani en to en tokki Yeesu. Yeesu wi'i han e hoore mu'um, wolde Allah wi'i hanko woni jayngol duuniyaaru, tokkuɗo mo yahata nder nimre. ko Yesu wi'ata idon. Yesu wi'a ba imidi ketino danana. Hanko woni jayngul tokkudo mo yahata der nimre. Dum ngimmi mi wi'ay do. Tokkudo mo yahata der nimre ko woni yaadu der nimre. Yaadu der nimre adon a hula. Bernde ma waltaki. Amma tokkudo wolde Allah wala kulol ibernde mako. Imo jodi iseo. Ami adena o misalu. Yo ita tayi mawbe mawbe meden bebe tokkata Yesu. Atawa be nguruho i kabbi i dungal. Laya ho Yesu oje do redu. Atawa yobbe ben borko. Atawa yobbe ben tigge. Fere fere i yare yare i ure ure. Gambe njahander nimre ibe kula ibe njodaki. Ama tokko almasihu Yesu tokko walde Allah. Wala kwa otimo i guruol. Wala kwa hautimo ilayaru, wala kwa hautimo isubde, wala kwa hautimo iurde, wala kwa hautimo igotun lotaki gotun, wala kwa hautimo ohela no hore mako gotun, gam Allah hanjeimu, wolde Allah hanjeimu. Bandira beam, imibia ngaro njom ondokkal Allah, dumingal, ngal hara abada, ngal reata, ganjaho ndir jayngul, wolde Allah. Yesu al-Masihu wonno. Allah barki din wonno nanube. Himi biya amin. Amin.